Kachikarichi. Askawa nyori nyori. Walishiba kuwa pange ndara mefshiri kitipa mubiru yoko etangwe. Walishiba kuwa konto kefimba mbafia pusara no bengo kambe. Iwe kuchitafele wa
Olewa.
Iwe kuchitafe doa
Onjoa.
Aletacho shodazi
Shoda.
Faka manja kubokosi
Bogo.
Do you know you can get any type of sugar daddy with a biggie bokosi? Do you know you can go pa vacation enjoyment mini aspana sosi? Yo kushitafelewa
Olewa.
Yo kushitafejoa
Onjoa.
Aletacho shodazi
Shoda.
Put your hands on your bokosi.
Bogo.
Do you know wabano mkuba golide emerodu kukulukungu? Did you know nga watu umekepo baku kumba napo kuwa ifunya mulukungu? Iwe kuchitafelewa
Olewa.
Iwe kuchitafejoa
Onjoa.
Aletacho shodazi
Shoda.
Faka manja kubokosi.
Walishiba kuwa timsia mwisho na mukarare kwa burano kufiruawe. Walishiba kuwa twika mwanza mutare mambito wera na mwanambewe. Iwe kuchitafele wa
Olewa.
Iwe kuchitafejo wa
Onjoa.
Tacho shodazi
Shoda.
Paka manja kubokosi.
Bogo.
Do you know ati kuwa leta mochenji mufami ndolo muli ndende kufipa? Do you know ati wali muvele vele urine chumwele chakusunga life yaba kuika? Chako fele lewa
Olewa.
Chako fe joa
Onjoa.
Tacho tozan shodazi
Shoda.
Manja gwira ni kubokosi.
What you ziba with your type of body? You can get the money to impress your mommy. Do you know you can move lupidi with your mobility? Ngape wobutani kushitafele lewa
Olewa.
Asanshapona joa
Onjoa.
Head knees and shoulders
Shoda.
Biga maboko kubokosi.
Bogo.
Now ishibanga wasalapu kepo tekala wayama kumakula ndange. Now ishibaku wapangi kanga king buka jizo norontire badange. Weba kuchitafele wa
Olewa.
Weba kuchitafejo wa
Onjoa.
Aletacho shodazi
Shoda.
Faka manja kubokosi.
Bogo.
Ushawadi shibati ngori fetch best best fetch kadikuwa sababu na CEO. Ushesis mwadi shiba fetch nona digiri kuwa foda mane pavirola padifo. Secret feni lewa
Olewa.
Ateni kama feni joa
Onjoa.
So apeka tama shodazi
Shoda.
Then pukunya pobokosi.
Wadishiba life ya riba fe simple. Sala puka ref kala disha pinto. Pene padi bit paka chinso. Not padi ya wakota na marinko. Just do the lewa
Olewa.
Give daddy some joa
Onjoa.
Amani ya kumye shodazi
Shoda.
Maboko eka te bokosi.
Bogo.
Remember where you got it first. www.djericon.com.
You already know what it is, right? Mazo on this.